Jande jeno wittari min tay sappo je studio kalangu habaruje fulful ko le jagnalle mona hande de andani en kalan hala hono suudu hawjindo fil ko kol habaruje leedi men Niger hal dande mun yaade e gomnati leedi gam batte be ballite e do fi ko darto fawar joni ummitagol mabbe ciagal golle mbatino alle coronavirus en nana ko dun lati galnuna nyeme hawji be dun kaydu kondan ngadi aadi anniya ilu kenyande endan wadde wutugol e lamnugol kerol fawar jendu kono regorde mayo ngodo kedu ngi nyemen gam patte latunde no kunde kando en nan horejo galdu nyeme ko haldo maccu yewtare men pinna hande studio kalango haltana hala dum wonno jukkungoji ko neddo watte se ni nangi dabba goddo fiimo warimo fesi o nyamani dum goddu non dum don wonno ko madame goje maymana gazibo notto balkisa hamidou altinere fudo do mbowi nande yewtere dido ni dofti la ko ndarto sariyaji ko jagnalle modon sumana amadou janganto habaruje fulful yerno birno min de ko ekibaru di ni hono suudu na bi'en ko ndam biro mawdo kaw jido fille ko ndarto hokkobe habaruji hawrter mudun leydi Niger do endani hono fahande ni sa noga jere lewru mendu enda be ganno jidal e horje gouvernement Brigira fini don du konda be kali hala hono ciudi kokol habaruji ni tay walitama sabu golle mabbe dante keno do fi ko ndarto coronavirus ko re leydi endan nenne ne kadi konna ko watta ko tebe bante ke sa tebe kebe ko be ballite nani ko fawar joni Ibrahim Haruna horejo suudunu endan o halani bandimi Musa Hassan ko be muyoto hardon
a court terme nous avons proposé
rabbidide hala kam min jami ko janol teddengi hite lantarki e ndiyam ko lebbi tati yaade to ciudi kokkoji habaru dim wodi di ballitire essence ko lebbi tati kamdo ka ciudi kokkoji habaru di gomnanti e gondi e jonde hore mum di ballitire har cede ko gollirta kambe gineji gollitirdi har ko darta cellal balle hokkobe habaru be golleji mu en padda be ndu ballite ko watta lebbi tati singude sigila itude ite dalila no doje gatede do challali internet dum kambe wotinande kebalo goynaki yaade to gomnanti kaden min jami cede de ciudi kokkoji habaru kokkete dem beedite e wartute du do lawol no de kokkirtano arande non rabbindide hala kanni gomnanti beedita cede de hokkatano ciudi suudu hokkobe habaru ko wadirta golle mun de
nonni fawar joni do handani horebe gallude nyeme kaydu hoji aadi gam batte wadde wutugol dun du konna wana do degorde mayo go endan dun du gam batte alle fawar joni hono manaji ko wono natno endan no bonnina sane men bi heba nokko laaba se no faa wada wadde ko be ngadi dun kenya subaka won ko gollangal fuddaado ardangal horejo gallude nyeme mbieten Mokhtar Mamoudou bandimi Michel Dejidou fotti hoji hala makko waddini
face au constat de la dégradation
sabe bonandaji ko manaji din gonno gadda der no kuje de min jami dalila nyalande itanande gambu wallamna no kuje de wattude dande bibbe wuro o enjeji kambe waldeji di juide mun tawa der filla la bal kambe jayi e ladeji kaura wuude no kure de fadde ndiam nonata manaji din do nimbe gadda tadi den no hani nimbe ummo ndaro heba dun acce dudal tundiji din fu yurata nana farguntu yena kambe bangeje badide dande mayo godude nokkuje to buriji joppete dum do hegaaki fay seeda horejo leedi odo yaade e sigila nyame nyala fiddi sigila pondital dande mayo denne miden tawa der kural amin aranal fonditide nokkuje dande mayo den faade moda mide watta dande e be juude mun tawa der fi on fu kawjo no wodiri jawdi galluri amin kam woni dande mayo
capital qui est le fleuve
nani modibo godon du konnan jangino no enda ayibe hara fille ko darto qur'ana to enan difa kandu konna police be bi dun nangi dum nangal makko gal du konnan ni ko waddum woni hono himbe wuro kay won ko jeyi hono kalmo wimto police to enan be bi sabu mo fesukabe ayibe sanne sanne on wattabe do golle chatude sanne dum waddi ko faware jondu konna wakari mo kalti woni mo tawa e jungo police be o sottaaki tafon nenne ne kay du konnan ni hono biitedo Mamadou Ari kan woni horejo hono dental himbe jangino be qur'an to enda leddi difa nan ko hande bandimin lawang bokardo halaka
wakkati no ko nanomi habaru on mi jaɓay na ko tefu min nande ɗum e wonno waɗa ginanda nden noon tabintinanami habaru on yeru no nimɓe goni no kaaliran habaru on hannde ɗum woɗay fey seeɗa modibbo on no neɗɗo noon beeroyɗo wakkati no nde o warti nde woɓɓe ngari wiidema ko a yiɓe makko ngaɗoy gacce lemborondi o fii sukaaɓe ɓe min fuu du min nanay belɗum majjum ba seeɗa ngam nde ƴeewama nder diifa fuu no foti dow galleji sappo jeetati ɗin fuu no galleji modi baɓe nam dey noy watte ko wi'e nder wuro ngo hakke modi baɓe no warte hoƴe se ƴeewama du modiɓe ɓen no nimɓe noon andiraɓe jikkuji lobbi ɓirum ndum woowayi wadde nder nokkure amin nde nde woni arande majjum ɗoɗotto ko nimɓe ummo koƴa habaru o yaade bonnoyde inde modi baɓe amin e hakkude nimɓe keɓa ko kaali
simanamotinci
gam batte hono waddande fawar joni nokkure to ƴiƴa resete gallude ñeme enda ballaga ɗum waddi ko janggoɓe université ɗo enda adda mumni mo gallu ñemey jeehi to enda gam batte hokkoyde ƴiƴƴele muɗum en ɗum du kondanniɓe mbiɓe gaɗi ɗum noon subaka hannde nde wonkoɓe puɗɗi ɗum gam batte wallitude ñawɓe waroɓe e fa hande nokkude tawe hono ronka ƴiƴƴam wakkati hani fou nani ko fawar joni mbiyeteɗo Mouhamadou Hashimu Abdourahmani laatiɗo goto e mabɓe haalani Nafisa Adamu.
Depuis notre consécration
illa me ardina men bi to jondo men gada golle no foge himbe fu dum sabi wakkati wargale wakkati men jama ngokka jiya na men ga wugale no kuje wodi banne optalaliji otti do me han la mordeni men da jama don bollito den ton no kuta jiya hokkata do don do men jii wakkati fu yu e jiya jeccani himbe to dum sabi men bi to men jama ngokko jiya taw universite do dum himbe hebbe ne jidi ngokka jiya mabbe jon la do be men ngada dum ayidu ba joni bandira amen puɗɗi nagara mo heɓa lawol worgo hanne no wawi warde jaamo heɓa wallirde
kanqui nous rend pas le temps aujourd'hui il aura la journée de demain pour faire cette opération
nonni jannen ɗon no waɗa ele lekkoliji hakkundeji ton ene nder gallure maradi nenne subaka o endani wiyama ɗum fuɗɗino ɗum waɗa holje holje dow majjo Allah e woɓɓe nani wiyama ke hono murtere jande no woodi ɗum du waɗa kana e dow fawarjo réseau ji ɗum noon waddi ko fawarjo ni ɓe mbiya haala kaadu kono ka pene noon ɓe mbiyay ɓe gaɗa murtere fewi wakkati goto yeruno secrétaire général kaw jiiɗo filla ko darto fawarjo ni USN kam wonno fedde janggoɓe leydi Niger haaliri ider Algabid ni o wi hunde noon ko laati hono himɓe gonno kalnaɗe no yirri fuu tamadou kono ɗum worrano endan lekkoliɗi to no jaano hanir ene woɗiri
il faut beaucoup regretter que des
non yimɓe noon ɓe anniyaji mum mboɗa gon laatiɓe gonana no gollira e ɗereji murtere kiɗɗi fonditidde ɗi nilditto dow internet gam waddude faddude jande tam koyegami gaɗi gollal gol famde moy en goni no nilda ɗereji ɗi min keɓini e goto nder mabɓe min tokkititte du e wadde wiɗagol famde moy en goni hoore majjun to ɗu ɗum fillito kadi maylu komin jiiɗum min ɓurtata fennude haala kan e nildude ɗum dow internet no yimɓe noon ɓe jiɗa jande yaara yeeso ɗum waɗi komɓiɗen gatta dande yaade e nimɓe fedde USN nde fuu foɗude hakkilloji mabɓe ko fedde nden tan woodi laawol wurtinde ɗereji ɗin amma wona nimɓe ɓe anniyaji bonɗigo
eley nokkuje hono leyɗe jaadiyankoje gonɗe banggue hirnangue afrique hawɗe CEDEA o ɗon endan saɗorma no woodani duroɓe ley hitande nde endan ga Allah e fawar joni kullantereje kewɗe no jiya nder majjudu kono filla rafi ndenaga kañum e filla keerol durande kañum e mabɓolol hono fawar joni keeri hakkude leyɗe enda yeruno fawar jo mbiyeteɗo Amadou Halidou entirteɗo taro mo fedde duroɓe wiyeteɗo ropen o halniri bandi min Moussa Mamman Illu Agades to endan e dow fi o
les difficultés que les éleveurs sont
cedale do waynaabe gonno jiya do celeede isidi yaw kanjo de led nn fuddar tanani fille rafi doynaago gan led e ko mum leydi fu labi mum joddin e kowta denno durobe e pama labi goddi dun don du konna se dormono to duranne denno hore mum kanduna sadi kebol hannende gaynaako tiidi sanne gan alla e ker leddi fu mabbaama do fi nyaw coronavirus dun sabi nyamri bisaji taade ki sanne nokkuje gondu hebtaake lay gomnati no hani wallita wone waynaɓe wallitaɓe nakkuje fu
l'état continue à appuyer la transhumance et chercher des solutions pour les transhumants
keña nde enani wakkati lasar yande nayi wonno ko fande himɓe go gari joguiɓe kaɓorɓe kaɓorɗe ni no gondo moteji ko watto nayi ɓe gari ɓe koƴƴi ɗo endan jowrojo wuroetego marqué joori entirteɗo Djibrila joori no entire to no fande jibo nennene kayni jowrojo wuro godu konago wonana kilo sappo e ɗiɗi funnague to ete sanam e nder département mo Abala région mo Tillabéri dow kabaruji ɗi ni no tawa fawara jonto konda ni hono koreji makkañum ko tabintini ha baru kanko jorojo o diwtama o dilli dama ɗum du konda wono ko be kalani min nonon du konda e dow miccintingol ni le lewru me duɓinaɗe sappo e jenayyi jowrojo naɓe ndu laamiɗo fulɓe taɓe to enda abala kan du konda noni wono ko dillidira himɓe du konda dilliduɓe makko ɓe anda ko bay moy en non ɗum du fa hannde du konda ni e nder wuuro wiyetego ɗamarke ɗiɗaɓo kan du konda jowro muɗum yimɓe gaari tawi ɗum mbari ɗum lewru novembre duɓinaɗe sappo e jenayyi nonnoon du haɗa filla ko darte ñaw coronavirus ni hono le kibaru muɗum cakkitiɗo ɗum wonno hono ko waɗi jeɗɗi lewru me keña noonni yimɓe tato woni ko tawɗa ko heyɗi ñaw ngu endam ɓen du konɗan ni ele yimɓe capantato en jeɗɗo laatiɓe hono ƴiƴƴele mumen ƴeyamɗo enen gallu ñemey ele andi noon ministére hawjinde filla cella ɓiɓɓe adamaɓe wiide hono kees jeɗɗi lewru me ndu endam hono kamɓe tan woni ko yiida ñaw ngu endam nenene ka keñande se hisama ko ñawngu ɓangi illun sappo e jeenayyi lewru mars warde joni waɗi ko watti himɓe keme jeenayi e capanɗe jeɗɗo e tato nanguɓe ñaw coronavirus ngu enda capannayyi e goho ɗum woni hannde nde ena loctorono sawro keme jeetato e capanɗe jeego e jeɗɗo kañ wonko sawri daɗi capanɗe jeego e joyidu kañum wonko ñawngu endan wari yeruno andinore nde famminiri assalamu aleykum sakiraɗo janggo anɗa ni
alhamdulillah yettore allah anne noy gontirɗon har ton
basi voilà réseau o ni woni woɗa hannde fe seeɗa
min kay amiɗo nanane no woɗiri fa
to woɗi noon dene mouraduji ɗin
to wallahi hannde mouraduji kay filla mum no saɗi serne kaw an gadɗo ƴuuɗo jahagal o hannden o yemaki ba seɗɗa
ko pamɗa o yemaki ne
omo ɗojja ɓandu makko no wuuli omo tawda saɗornan duka har puufe makko ɗendam pofama makko wala no wurtoro no woɗiri an kay ni alama ko wela he ɓerne ɓolum kan woni he makko
ndene sakiraɗo accumi hokke jamiroje dow ko yaawi yaawi ko haani gaɗa anani o durwa to mburtuɗa ley ɓaade ma to acca fe e goto wurto gaɗa majjum du to acca goɗɗo war naata ley ɓaade maɗo tafon nonnoon du konda ni nodda lamba sappo e joyi o endan joni dow ko yaawi yaawi a yiyan loctoroɓe garan wuuro maɗo ɗon endan soɓe gaari du kondan ɓe daran kawma o ɓe ƴeewan cellal makko ɓe ƴeewan du kondan cellal kerol himɓe ɓaade ma fou ndene ko haani sakiraɗo to yeeba fey seeɗa kalay kawma o tefa du konda ni hono ko watte ko suumato hunuko e hinata ɗum endan ko kama o suuma hunuko makko nder makko do ko yaawi
dey bandirawo ɗum foti gaɗol kulle ɗe fuune
anan nayyi ñaw goɗon warti no wiye coronavirus ko laati hanti duniyaru fou mboɗaki fe e goto non
subahanallahi nden kay fi on hulƴini sanne nden karti yewtere meɗen téléphone o fou dow ko yaawi mi yahata wuuro mi haalano koreji am mi nodda du fa hannde lamba sappo e joomo biwɗa kam o
tinɗadu konnan fa hannde e goɗɗum kam wonto jeggita keddi himɓe tanoɓe yiide kawma o fou
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Non wontere yewtere men pinno haal tan haala saria piiɗo dabba goɗɗo wari no wawi nanguede kasu hitande faade duuɓi joyyi yonnede kono ujunoyaade ujunaji noga e ko ɓuuri noon endan festetama dabba waɗni joomum bonanɗo e nder guesana ko nandi e muɗum ɗum wona ko talkisere leydi Niger joƴƴini yono kiitotoɗo mbiyeteɗo madame goje maymuna gasibo andini en e dow fiyo enda yewtere makko e Balkisa Hamidou warugol dabba janano gam naati guesa ma bonnini gacce mawɗuno endan ko talki saria leydi Niger haal dow mum kiitotoɗo madame goje maymuna gasibo famini en dow majju
dans les différents entre éleveurs
kone rewmeɓe e duroɓe wakkati goɗɗo seni dabba goɗɗo ye naatode e guesa bonnini woɓɓe ne fiya dabba on wara on to ɗum ɗo en bofi mawɓe en
seni dabba goɗɗo naati e guesa neɗɗo bonnini noyi ha neɗɗo waɗa
ndeni dabba goɗɗo naati e guesa maɗa fa bonni nanima an ɗo a adda hoorema saria seni jahade to cuuɗi saria gaɗaneɗa saria o misali yi e gueelebo goɗɗo na puccum na naggem naati bonini guesa maɗa da fi ɗum fa a wari ɗum to fuu en gacca moɗono gaɗɗo ɗum no wawi nangge kasu hitani faya duuɓi joyi watte yoɓa ujuni faya ujunaji los ɓeydita dow majjum du seni jo dobba on ƴamin cuutotoɗo yamnu han joni yi a gardi ndi barɗadi ujunaji capanɗe joygo woni se cuutotoɗo yi e joomum yoɓa ujunaji hemre tarki saria leydi ɗi yi eyna ha seni jewde goɗɗo naati guesa ma bonini to fuu a yahan suudi saria kokkiteɗa hakke maɗa bonande gaɗɗo ɗum dey haɗama no o waɗana hoore mum
saria
de joni dabba ñanguɗo se hucci e neɗɗo noyi hani neɗɗo waɗa
dabba ñanguɗo senne boni senni nde fonne kema aɗa wawi piya ɗum bara ɗum fesen malfa jeyiɗa pella ɗum en yarata neɗɗo kasu nde sitowama a wawi faddade dabba on tawa a waɗa ɗum to de barɗa ɗum hessare fu fo a nangete kasu a yoɓan du ceede dabba on a yoɓan du keede gomnati
payer une amende de l'état
toy woni to laamiɓe fina tawa mbawi moƴƴinde hakkunde himɓe.
Le chef peut en tant qu'autorité appeler les partis.
No wawi fondude himɓe habduɓe seni e jaɓɓi sabu yi'a kana latto fondo himɓe on no wodi de seni himɓe on muuyi misali lumeɓe ɗiɗo ñamani woni hakkunde maɓɓe seni e muuyi e ponde fu pondo no wawi fondude seni e jiɗa haala maɓɓe yaha cuuɗi sari'a latto sari'a ko lumako fu e accan jomum fondoɓe jonno seni goto maɓɓe jaɓa pondal ngal to seni te e jeeyi cuuɗi sari'a kantan wawi tumminde haala
maɓɓe.
Dowɗo haɓaɗumi fulfultili. Assalamu aleykum mbalentee.